gonna come away in a million. Kini tosa tani tesa ni kilio. Sija gonna come away in a million. Kini tosa tani tesa ni kilio.
Mbele ya macho yangu wewe umeweka ukungu, nishike vizuri niokoe na mapenzi, na sitoruhusu uchezewe. Nina hapa kwa Mungu, weni wangu mini wako wewe.
Nimeshinda kesi, hakuna matata.
Baby nasa,
oh umekwenda le
Baby nasa,
tena nina shinda ke
Nampige kwa upande wakanga, mtoto yuko so soft, najifanya bau wize japo sio so soft. Kasimamia ukucha, mtoto yuko so hot, nam scratch ki design kama Mr. So So Fresh. Toto kanasa balana zini pelaso kacha, tamwa kopo kiwa shkopo wezi kuwa kicha. Wengi waloleta pupa wakufika ta round, maumivo shani kuta ukini cheat in a bounce.
Meni nasa,
umenikamata
Baby nasa,
tena nimeshinda kesi, hakuna matata.
Baby nasa,
oh umekwenda le
Baby nasa,
tena nina shinda ke
Baby nasa.
You got a dope, you got a dope face, you got a dope, you got a dope body, you got a dope, you got a dope mind, you got a you got a dope, you got a dope face, you got a dope, you got a dope body, you got a dope, you got a dope mind, you got a